DachimSafi.com.
Dusko on the beat. Hush.
I smell double, me double flavor.
Available on the for Cody. I just sell out the music.
Miss Maita.
Neno langu kwako neno moja tu, lakina mimi usiniache mwenyewe. Kisa mapesa fate matawi ya juu, mimasikini ukaniacha mwenyewe. Neno langu kwako neno moja tu, lakina mimi usiniache mwenyewe. Kisa mapesa fate matawi ya juu, mimasikini ukaniacha mwenyewe. Umeumbika umbika, wendo wangu malaika. Kila kono napopita, watoto wadogo nafunika. Umeumbika umbika, wendo wangu malaika. Kila kono nayopita, watoto wadogo nafunika. Nipe chakula chakula, nikikosa talala. Ilo kiniona naria nalilia mapenzi,
mapenzi.
Ukiniona naumwa,
naumwa.
Wena sababu ya ugonjwa. Ato kiona naimba naimba mapenzi,
mapenzi.
I promise you,
promise you.
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 Madhaifu yangu nitunzie, napokosa nisamehe. Wewe ni wangu mie, tuishi sote milele. Madhaifu yangu nitunzie, napokosa nisamehe. Wewe ni wangu mie, tuishi sote milele. Okay baby usijeke, tabasamu lako linanimaliza. Sije kupata mapepe, nikaja kukuonga nyumba ya baba. Basi baby usijeke, tabasamu lako linanimaliza. Sije kupata mapepe, nikaja kukuonga nyumba ya baba.
Nipe chakula chakula, nikikosa talala. Ilo kiniona naria nalilia mapenzi,
mapenzi.
Ukiniona naumwa, wendo sababu ya ugonjwa. Ato kiona naimba naimba mapenzi,
mapenzi.
I promise you,
promise you.
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 Kama kimba naimba nae,
naimba nae.
Na kama kicheza nacheza nae,
nacheza nae.
Na kama kienda naenda nae,
naenda nae.
Na kama nikirudi narudi nae,
narudi nae.
Sa baby plokoto, 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 to. Baridi na joto, na joto, na joto, to. Nipate kimoko, 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 ko. Nicheza bai koko, bai koko, bai koko, ko. Yo, 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 jina. Yo, 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 jina.
Nundoka, yo, jina. Menachia masikitiko. Yo, jina, yo, jina. Yo, jina, wa mama. Georgina, unachia masikitiko. Georgina, Georgina, Georgina wa mama.
I smell your double, me double flavor. Awesha ni fangongo. Anakusalimia boss lady zaiwa ya sini. Miss Manita.
Away yourself gangster. Shadow, shadow, shadow master. The boss
Trump umeme.
Aha. Toto landende. Logan, supporter namba ya nida. We boss Maki.
We bully.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachimSafi.com.